Kwa vino nga parliament mazo kubange isa omusoro gwa siringi si bibiri kubulirita ya mafuta ga petro nga kotadene dizero okusobozesa ekitongole ekiwoza omusoro mugwange cha URA okutuukiriza ekiruubirirwa kyakyo ekyokukunganya omusoro ogw'obuwumbi emitwalo ena mu enkumi nnya mu bitaano mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Kale omusolo guno gwa siringisi ebibiri ku buli liita y'amafuta ze zimu ku nnongosereza paalamenti munnange zeekoze mu tteeka erirungamya enkunganya y'omusolo eya Excise Duty Amendment Bill 2026. Ssentebe w'akakiiko aka paalamenti ak'ebyensimbi Amos Kakunda asomedde ababaka alipoota y'akakiiko nga ekanya n'ekiteeso ekya gavumenti okwongera omusolo ku buli liita y'amafuta ne siringisi bibiri buli liita. Kakunda ategeezezza nti wadde waliwo okutya nti kino kigenda kuviirako ebbeeyi y'amafuta okulinnya ne bakimanyi nti ebbeeyi eno tegenda kulinnya kinene nnyo nti kubanga kampani ya gavumenti eya UNOC yereeta kuno amafuta, kale nga kino kijja kusobola okulayika nti munnange kikakasa nti ebbeeyi teduumuuka nnyo.
The committee observed that with the interventions of the Uganda National Oil Company, UNOC, purchasing fuel directly from the oil producing companies through the vital Bahrain EC, will cushion the impact of the proposed increase in the tax. The committee therefore recommends that clause 2C of the bill be adopted.
Kakati, abaka kuludo luwabula government, abakulembeddwa mu mbaka wa munisipali ya Kira Ibrahim Ssemujju Nganda, kino akiwakanyiza n'agamba abantu bonna be baasisinkana baasaba omusolo guno guleme kulabika nti gwongezebwa olw'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Iran era ne basaba gavumenti erindeko. Kino nno wabula minisita Musasizi akiwakanyiza n'agamba nti gavumenti tesobola kukola mateeka nga yeesigama ku ebyo ebigenda mu maaso mu mawanga amalala. Kati munnongosereze ziyisiddwa kitegezeddwa nti buli liita ya petro gavumenti egenda kubanga ejjako omusolo gwa siringisi 1,555 nga kakati egenda gavumenti gwebadde ejjako omusolo gwa siringisi 1,555 kati egenda kuba ejjako omusolo gwa siringisi 1,775. Ate ku dizero gavumenti ebadde ejjako omusolo gwa siringisi 1,023 kati egenda kubanga ejjako obanga esolozaako gwa siringisi 1,043. Kakati paramenti era ekiriza okwongera omusolo gwa siringisi 2.5 ku buli kasawo ka seminti aka kilo 5 nga kino kitegeeza nti omusolo ku buli kasawo ka seminti gwa kulinnya okuba ku siringisi 5 okudda ku siringisi 7.5. Gavumenti mu kusooka yali eyagala omusolo ku seminti gwongezebwe okudda ku siringisi 10 wabula oluvannyuma minisita Musasizi asabye waakiri guteekebwe ku siringisi 8 ekintu paalamenti kyegaanye n'egenda n'okusaba kwa kakyo ka paalamenti ak'ebyensimbi gubere ku siringisi 7.5. Kakati era ekyo kyokka paalamenti era eyongeza omusolo ku sukaali okuva ku siringisi 10 ku buli kiro okudda ku siringisi 2 ku buli kiro. Gavumenti ebadde eyagala omusolo ku sukaali gwongezebwe okutuuka ku siringisi 3 buli kiro wabula kino paalamenti ekigaanyi ne bategeeza nti nedda guno omusolo gubeera munene nnyo era kino kigenda kuviirako abantu munnange okutandika okulabika nti tebakyanywa ku kasukaali.
The proposed Uganda shilling 300 features a 200% increment from 100 Uganda shillings, which is excessive. Uganda shillings 200 per kg is to provide for reasonable gradual increment of 100% from Uganda shillings 100 per kg.
Kakati ebintu ebirala ebiteereddwako omusolo kuliko omusolo gwa siringisi 2 ku buli liita ya butto nga kakati gavumenti buli liita ya butto ya kugiwoozaako omusolo gwa siringisi 4 okuba ku siringisi 2. Paalamenti era eyongeza omusolo ku langi nga langi ekolebwa wano etadde omusolo gwa siringisi 5 ku buli liita ate langi eva ebweru w'eggwanga eyongeddwako omusolo gwa siringisi 12. Kakati paalamenti era munnange eyongeza omusolo ku mwenge kumwenge nina benjo kutumira kao maso kao parlamenti yere yongezo msoro kumwenge okuva kusirinsi lukumi mulu sambo kuda kusirinsi kumi satu mwitano nga government yategezeza nti abantu abanywa ebikabi omwenge ebyongeddwa ko msoro tebajja kwemulugunya kubanga okusinga omwenge guno guva bweru wa gwanga ate gubera gwa bei kale abamu oguteredwa ko msoro tebagunywa kaya ata abagunya ndoza besobola naye bobanga munange kamazo kulinya ku mutwe oyinza obutajukira nti gwa bei okera kumacho kwata munsaonga nazitadwa za kudde za koseji anti wagamba musayo guli ku mutego gula muzo gukyali muki kakati parliament.